na Bwana, mfalme wa utukufu. Namuona Bwana, mfalme wa utukufu.
Tazama you, 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 Aria poseve che tabahaya. In amore po casava.
I see the Lord.
I see the Lord.
Confusing your enemies in the mighty name of Jesus. Come on.
Namuona buona.
Namuona buona.
Kwenye kazi yako, kwenye biashara, kwenye huduma. Sema. Namuona buona.
Shout, for the Lord has given you the